Murumva ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika rikomeje ibiganiro bya mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abaduteze amatwi mwe mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva ijwi rya Amerika mugikanguka, twongeye kubasuhuza kandi tubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi nigiye uyoboye ibiganiro. Uyu munsi ni ku cyumweru, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Nyuma y'ibivugwa mu karere, turaza gukomereza ku kiganiro ejo tugezwaho n'urubyiruko rwo mu Rwanda rureba ejo hazaza. Naho guhera isa 12 turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe muri cyumweru. Ejo kwa gatandatu, u Rwanda rwatangiye icyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya 2024 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Mu Rwanda imbere mu gihugu ni umuhango watangiriye ku rwibutso rwa Jenoside ruri ku Gisozi mu mujyi wa Kigali, ukaza kubera no mu midugudu yose igihugu. Ibikorwa byo kwibuka kandi byabereye no mu yindi mijyi itandukanye hirya no hino ku isi, cyane ahari za ambasade z'u Rwanda ndetse n'ahandi hantu hatuye Abanyarwanda benshi n'inshuti zabo. Imihango y'inaha i Washington DC yarayikurikiranywe na mugenzi wacu Edi Rwema.
Uwo muhango wo kwibuka wabimburiwe n'urugendo ruva mu mujyi hagati wa Washington rurangirira kuri ambasade y'u Rwanda, ari naho hakomereje gahunda zo kwibuka. Uwo muhango waranzwe kandi n'ibiganiro ahanini byibanze ku mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ingaruka zayo, ibikwiye gukorwa kugira ngo Jenoside itazongera ukundi, ndetse no guhangana n'abapfobya Jenoside. Icyo kiganiro cyari cyatumiwemo abarimu bo muri za kaminuza zitandukanye za hano muri Amerika, kikaba cyari kiyobowe na Carl Pino wakoreye ibinyamakuru bitandukanye akurikirana amakuru ajyanye na Afurika. Muri uwo muhango, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zihagarariwe na Ambasaderi Donald Yamamoto, akaba ari umunyamabanga wa Leta wungirije w'agateganyo ushinzwe umugabane wa Afurika. Uyu yashimye Abanyarwanda ubutwari bagaragaje igihe ibihugu byinshi bitigeze bigira icyo bikora mu gufasha guhagarika Jenoside. Muri uwo muhango hanabaye umwanya wo kumva ubuhamya bw'uwacitse ku icumu bwatanzwe na Consolé Nishimwe. Uyu akaba ari umunyarwandakazi utuye mu mujyi wa New York. Nishimwe yavuze ku buzima bugoye yanyuzemo muri Jenoside yakorewe Abatutsi byamuviriyemo gufatwa ku ngufu. Kuri we asanga guceceka ari uguha imbaraga abo yise abanzi, ari nayo mpamvu atinyuka kuvuga ibyamubayeho.
Impamvu kuri njyewe mvuga kudaceceka ni uko nzi yuko turi mu bihe abantu bahakana Jenoside ari benshi kandi babihagurukiye, kandi nkatwe twahuye nayo biratubabaza cyane. Kumva yuko ari ngombwa kuvuga n'abandi bakadufasha, nubwo tuvuga ibyatubayeho ariko n'abandi bakadufasha mu kuvuga, kuko biratubabaza cyane kumva bahakana ibyatubayeho. Niyo mpamvu nifuza ko by'ukuri tutaceceka, twakomeza kuvuga ibyatubayeho, bikaba ari nayo mpamvu kuri njyewe nkunda no kuvuga cyane. Ntabwo biba byoroshye kuvuga ibyakubayeho, kuko ibyakubayeho ni ubuzima butoroshye, ariko kuri njyewe ntabwo nifuza ko amateka yacu yibagirana.
Izo mbaraga uzikura?
Nzikura nko kuri mama. Mama ni umuntu umpa imbaraga cyane, ahora nyibutsa cyane ko ndiho kubera impamvu ko ngomba kuganira abandi. Kandi nanone si nawe gusa, njyewe uriya ndi umuntu wemera Imana, nsaba Imana imbaraga, kandi noneho n'abantu mfite mu buzima bwanjye nshaka n'abantu bampa morale.
Muri uwo muhango wo kwibuka hano i Washington, Ambasaderi Matilda Mukantabana yibukije inzira u Rwanda rwanyuzemo kugeza aho ruri muri iki gihe. Yavuze ko bitari byoroshye ariko ashima aho igihugu kigeze. Ambasaderi Mukantabana yahamagariye ibihugu bigicumbikiye abagize uruhare muri Jenoside kubatanga cyangwa se bikababuranisha. Edi Rwema, Ijwi rya Amerika, Washington DC.
Urakoze Edi Rwema kuri iyi nkuru. Ku ruhande rwayo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo yifatanije n'Abanyarwanda kwibuka Jenoside yabaye mu Rwanda mu 1994. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa uri mu Rwanda atugezeho ibikubiye mu butumwa bwa Amerika.
Iri tangazo ryo mu munyamabanga bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rifite umutwe ugira uti: kwibuka ku nshuro ya 2024 Jenoside yo mu Rwanda mu 1994. Iri tangazo ryasohowe n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika w'agateganyo Bwana Sullivan ritangira rigira riti: kuri uyu munsi twifatanyije n'abaturage b'u Rwanda mu kwibuka Jenoside yo mu 1994 yatwaye ubuzima bw'abasaga ibihumbi magana inani barimo abagabo abagore n'abana bishwurwa agashinyaguro. Iri tangazo rikomeza rigira riti muri ibi bihe by'akababaro twibuka abahasize ubuzima bwabo kandi tukazirikana ishyaka ry'abahaguye barokora ubuzima bw'abandi. Biti Leta Zunze Ubumwe za Amerika iha agaciro ubufatanye bukomeye n'u Rwanda kandi twishimira iterambere rigaragara u Rwanda rumaze kugeraho mu kwiyubaka kuva mu 1994. Iri tangazo rikomeza rigira riti twishimiye gukomeza gufasha u Rwanda mu kurwanya umuco wo kudahana n'akarengane byakuye miliyoni z'abanyarwanda mu bukene no mu kubaka ejo hazaza huje amahoro n'uburumbuke ku baturage barwo. Biti tunubaha uruhare rw'abanyarwanda nka Godelive Mukasarasi wabonye igihembo cy'abagore b'indashyikirwa ku rwego mpuzamahanga mu 2018 bafashije mu guharanira umuco w'amahoro no kurwanya ihohoterwa. Digasoza rigira riti twishimira umurava wabo mu guharanira ubutabera n'ubwiyunge.
Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubinyarukire noneho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho umuyobozi w'ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR ku rwego rw'isi, Komiseri Filippo Grandi, yaragendereye inkambi y'impunzi z'Abarundi iri imurongwe mu karere ka Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aho yasabye imiryango mpuzamahanga gufasha impunzi ziri muri Kongo hamwe n'abaturage b'Abanyekongo. Nyuma y'urwo ruzinduko, impunzi z'Abarundi zagize icyo zivuga kuri mikoro Ijwi rya Amerika baganiriye na mugenzi wacu Veda Singabo.
Umukuru wa HCR yageze aha, mugabo rero hariho ibintu byadutangaje. Bahashoboye kubaho kumwereka ibintu byaranguwe, mugabo hariho byinshi bitaranguwe, twagerageje kuraba. Hariho ibintu byibonekeje, bagafata utuntu tw'amabati bakatujyana mu tuzu bubatse, twabarefije bakagerageza guca nyine utwo tuzu bateguye ari two bereka umukuru wa HCR kugira ngo babone ko batanze amamatera, batanze amabati. Mugabo hariho abandi bazungu twari kumwe baciye mu zindi nzu, barabona ko ibyo bintu atakuri kurima. Uruzinduko icyo bikoze niyo biruko rwatunezereje kuba yabonye aho tuba, yabonye uko isite yari iteguye ko atari kwimeze. Twe nk'abarefije turizera ko hazobonekamo ihinduka rinini muri uru rugendo yagize ngaha mu isite y'umurongo.
Ubona cyane ari ibiki bizahinduka kubera agira urugendo hangana?
Ibishobora kuhinduka ni cyane cyane mu bijyanye n'uburaro bw'abantu tubaye, ibyo turara ko, ibijyanye n'uburyo bwo gufungura no kwambara. Turabona ko hariho ikinini kizohinduka, na cyane cyane abana bacu biga ku mashure bashobora kuzokwifatwa nk'abandi mu ayo mashure dusangiye n'abasango.
Twebwe hano twabonye ko dufite ingorane, aba bantu bagerageza kwiyerekana kumenga na bera raba nk'ubu muri zinzu zose aho baciye baje kwerekana inzimwe gusa bateguye
nukuri turyama hasi.
Ni ukuvuga twebwe turyama hasi bana, ndetse birateye isoni umenga turyama aho impene ziryama umenga ntitubabawe, ariko izi nzu zose baciyemo kugira ngo baze kwerekana iyi nzu gusa bateguye nibyo biduteye amakenga cyane.
Izo zari impunzi z'Abarundi ziri imurongwe mu karere ka Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo baganiraga na mugenzi wacu Vedaste Ngabo. Turabashimiye rero bagenzi bacu batugezeho amakuru Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri uyu mwanya tubagezeho ikiganiro Ejo gitegurwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Iki ni ikiganiro Ejo.
Autisme ni uburyo umwana bateye budasanzwe, gusa buteye impungenge kuko bitoroshye kuvumbura ko umwana abana nayo. Bamwe babyitiranya n'amarozi, abandi bakabigereranya n'uburwayi bwo mu mutwe, ariko ibyo biterwa n'uko ifata ku gice kigize ubwonko bw'umwana igatuma agira imyitwarire ishobora kubangamira umuntu babana ariko atamusobanukiwe. Ushobora kuba ubana n'umwana mu rugo ariko udasobanukiwe imyitwarire ye, maze ukajya ugira ngo wabyaye umwana utuzuye, nyamara umwana wawe ari muzima akeneye kwitabwaho kugira ngo nawe azagire icyo yimarira mu buzima. Ibi byatumye ikiganiro Ejo gisura ishuri rukumbi mu Rwanda ryita kandi rikigisha abana bateye muri ubwo buryo, dore ko muri 2007 umwaka ushize imibare yagaragaje ko 1.5% by'abana ku isi yose babana na autisme. Ubwo abo ni abapimwe, nyamara mwibuke ko hari n'abadasobanukiye ibyayo. Ese wowe umwana wawe cyangwa se umuturanyi wawe ameze ate? Reka tubahe ikaze mu kiganiro Ejo mugiye kugezwaho nanjye Mizero Crispe, mu gihe Roger Nigena ari guhagarariye iki kiganiro.
Ikiganiro Ejo mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo i Kigali mu Rwanda.
Hirya no hino mu ngo bitewe ahanini n'imyumvire y'ababyeyi cyangwa se kudasobanukirwa iby'abantu babana na autisme, usanga abana babana nayo bahabwa akato ndetse bakagirwa ibicibwa bashinjwa kuba intakoreka bagahozwa ku nkoni bazira gasuzuguro, nyamara bateye mu buryo butandukanye n'abantu basanzwe. Bityo reka Rosine Kamagaju uwize imiterere y'aba autiste ubwo n'abantu babana nayo adusobanurire ubundi autisme.
Autisme ni ibyo bita eta y'umuntu cyangwa différence d'intelligence. Aba autiste ntibatekereza kimwe natwe, ntabwo bo imibereho yabo ari cyo kimwe n'iyacu. Bo hari ibintu babona ntibibone nk'uko twe tubibona, usanga bafite imyitwarire yabo yihariye. Aba autiste baratandukanye cyane, ariko kenshi bigaragara ko bagira trouble ya communication kubera batamenya kuvuga neza ku gihe, cyangwa niyo bariho baravuga bavuga ukuntu ugasanga avuze nk'ikintu kitajyanye n'igihe arimo, cyangwa ukuntu arasetse kandi ikintu aseka muri uwo mwanya nta kintu gishekeje koko. Donc iyo ni communication, aho hakaba no imibanire n'abandi, ibyo bita interaction sociale. Mbese ukuntu umwana wagira ngo ari wenyine ku isi, kugira ngo ari mu isi ye kubona nk'abandi bantu babona iruhande, ugasanga biteye ikibazo kuko ubona adashyikirana n'abandi. Se yabona n'umubyeyi ukubona nta mwitayeho, yabona abandi bana bakina agakinana nabo nabi, ntamenye gukinisha ibikinisho nk'uko bikwiye, cyangwa kwegera abandi bana ngo bakine neza nk'uko bikwiye.
Ibyo biba ku mwana ufite ikigero cy'imyaka ingahe?
Ubundi umwana autisme urayivukana, ntabwo uba umutisme ukuze. Ubwo rero autisme yatangiye kugaragara ni nk'ubona ibyo bimenyetso by'ukuntu umwana atameze neza, ajonjamye cyangwa agira utuntu tudasanzwe.
Ibintu byose biri kutubwira bisa nk'ibimenyetso, ni ibintu tumenyereye ko bigaragara ku bana bose. Ni iki kigaragaza ko ari ikibazo atari imyitwarire y'ubwana?
Ubundi umwana yavutse arebana n'ababyeyi agaseka, ubona hariho communication hagati y'umwana n'umubyeyi. Hari ukuntu umubyeyi ahanagura umwana mu maso, ukabona hariho ukuntu hari eshanje. Ariko uko umwana akura, hari igihe ubona umwana asa nk'uwigunze, mbese nta byishimo afite byo kurebana na nyina, cyangwa se ukabona umwana ararira cyane ntahozwe, ntumenye ikimuriza, cyangwa se ugasanga umwana ntabona abandi ngo yishime nk'uko abandi bana bakubagana bajya gukina n'abandi. Cyangwa ukabona umwana ageze nk'imyaka ibiri ataratangira kuvuga papa mama, kibaza umwana utarahamagara mama cyangwa papa, cyangwa se akabivuga byagera aho arahagarika. Cyane cyane iboneka nko ku myaka ibiri, niho kuko ubona ibimenyetso byose, kuko mbere yaho hari igihe umuntu aba agitegereje avuga umwana ni muto. Kuva ku myaka ibiri umuntu aba atangiye kubona ko kuko hari ikibazo umwana afite. Benshi bagira utuntu bihariye bakinisha cyangwa bibanzeho kugira ngo babe mu isi yabo.
Kubigereranya n'ubumuga bwo mu mutwe?
Ntabwo navuga ko umuntu yabigereranya n'ubumuga bwo mu mutwe. Mu ba autiste dufite bamwe baba bazi ubwenge bwinshi burengeye n'ubwo abandi bantu basanzwe baba bafite, ariko abo rero bafite ubwenge bwinshi babanditse ibitabo, bazi informatique cyane, bazi muri domaine runaka, ugasanga umu autiste afite ikintu azi kandi agikora neza kurusha abandi bose. Icyo gihe rero umuntu w'umu autiste ariko kandi twamushyira mu bantu bafite ikibazo cyo mu mutwe, iba ikibazo muri sosiyete iyo ntawe ubitaho cyangwa iyo bitazwi. Iyo bitazwi ntushobora kumwitaho utazi uko byifatamo. Ariko iyo abantu batangiye kumenya autisme icyo ari cyo, batangira no kumenya kwita kuri abo bantu. Kuvuka gutya bishobora kugira ingaruka iyo muri autisme hajemo ubundi bavuga spectre autistique. Ni ukuvuga ngo hariho autisme ariko hari utundi tuntu twishamikaho, hariho nk'uko twabivuze deficience mentale, donc ukagira ikibazo mu mutwe, hari kurwara epilepsi, hari utundi autisme ushobora kugutera kudakunda gufungura, kugira ubuzima bworoshye, iyo udafungura urumva hari ingaruka nziza, n'utundi twinshi tugenda twiomikaho. Muri icyo gihe birashobora kugira ingaruka kuri uwo muntu. Ariko hari abantu bamwitayeho akiri muto, nawe arafashwa kandi ashobora gukura nta ameze neza. Ibintu byose biterwa n'ukuntu umuntu bamwitayeho. Iyo bamwitayeho hari ikintu ashobora gukora mu buzima bwe, naho cyaba gito, ariko afite kapasite yo gukora akantu na gato. Icyo gihe rero kumuha agaciro ni ukumuha ubushobozi bwo gukora n'icyo kintu gito ashoboye.
Ubunani ariko dushimiye Rosine kubimenyesha ndetse n'uburyo dusobanuriye autism icyo ari cyo. Ariko namwe mudukurikiye ibi Rosine amaze kudusangiza, mushobora kudusangizaho ibitekerezo byanyu. Ikiganiro ejo niko twitwa ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook ndetse na Instagram, hombi twamaze gushyiraho agafoto k'umwana ubana na autism kugira ngo abariho mucishe ibitekerezo byanyu. Ese mubona hakorwa iki kugira ngo abana babana na autism bakurwe mu kato amaze bahabwa ikazi mu muryango babane n'abandi? Uwo bidashobokera kudusangiza ibitekerezo byo ku mbuga nkoranyambaga 0728082832 niyo nimero ashobora gukoresha atwoherereza ubutumwa bugufi. Nyaboneka ni ubutumwa bugufi gusa, aguhamagara ntago bikunda. Do not cry enturire akaririmbo k'umuhanzi Mani Marte, niko dukomeza kugenda twumva hano mu kiganiro. Bityo reka tubibutse ko uyu munsi turi kuganira ku bantu babana na autism, bigatuma bagira imiterere ituma bafatwa nk'abantu bafite ubumuga bwo mu mutwe. Buri tariki ya kabiri mata buri mwaka hizihizwa umunsi mpuzamahanga wo kurwanya autism ku isi, dore ko itangira kugaragara ku mwana guhera ku kigero cy'imyaka 2-3 kandi yatitaweho biramukurikirana ku buryo atabasha kugira icyo azimarira mu buzima bwe. Imibereho myiza y'umwana ndetse n'iterambere rye bihera ku burere ahabwa. Bityo reka twumve inkuru twabateguriye ubwo twasuraga Autism Rwanda, ishuri ryigisha kandi rikita ku bana babana na autism. Iki ni ikiganiro ejo, mukomeje gukurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Abana bazi gutanga urukundo iyo umuntu abitayeho, n'abana bafite igikundiro.
Amajwi yunguriye mwumva aririmba n'ay'abana babana na autism, nk'uko umuyobozi w'iri shuri akaba ari nawe warishinze Madame Rosine Duquesne Kamagaju abisobanura.
Ikigo cyacu kiri ku Gisozi, kikaba ari ikigo cyitwa Autism Rwanda. Hano ni ishuri riri spesiyalize muri autism. Ubwo rero iyo baje hano nabonye hari amashuri atandatu, ibice bitandatu dukurikije imyaka na degre za autism bafite.
Iyo utembera muri iki kigo ugenda ubona ibikoresho by'imikino y'abana, kandi birumvikana nk'ishuri ry'abana bafite umwihariko w'imiterere yabo. Aha ntibakinira chef de classe wandika basakuza, kuko kuvuga ni rimwe mu masomo biga. Reka tuganire n'aba ariko amazina yabo mu nyemerere tuyirengagije, ahubwo twumve icyo batubwira.
I'm nine.
Where do you stay?
Kicukiro.
Kicukiro. Aho gira kinyugira ma.
Mama ndamukunda, ndamusuza.
Nasuza andi umwe.
Na kai.
Kai. Kai ni mwe.
Na brother.
Umwana w'imyaka 8 gusa amavuko ati mama ndamukunda kandi ndamusuhuza hamwe na kai. Uyu ni musaza we. Turacyatembera muri ishuri. Imyigire y'aba bana bisaba ko byibuze umubare w'abarimu ubuka bakaba uw'abanyeshuri, kuko buri mwana agomba kuba afite umwarimu umwitaho bitewe n'uburyo ateye.
Nitwa Gahongayire Irimine, ndi umwarimu hano ku kigo cya Autism Rwanda kuva cyatangira muri 2014. Abana bafite ikibazo cya autism imyigire yabo itandukanye n'iy'abana basanzwe, kuko abenshi ntago bashyira mu bikorwa icyo babwiye ako kanya, ariko buhoro buhoro kugenda umumenya, kugenda umufasha, ageraho akajya mu murongo umwe n'abandi bana basanzwe, ukamubwira kumva, ukamubwira kuri iki akagikora, nubwo abenshi baba batavuga.
Uyu mwarimu kimwe n'abandi bigisha babana baterwa imbaraga no kuba barerera u Rwanda, bityo amahugurwa atandukanye ku mibereho y'abantu bafite autisme ntiyabashoboza kuzuza inshingano zabo nk'abarezi. Umwarimu Gahongayire ati dufite uburyo tubakurikirana.
Twebwe twibanda kubigisha uburyo babana n'abandi, kuko nibyo bibananira mu yandi mashuri, no kuvuga n'ibyo kwibasha kwikorera ibintu nta muntu wundi muntu bigukoreye.
Ubu buryo bafasha babana iyo umwana amaze gusobanukirwa arimuka akajya mu kico cyo kwiga amasomo asanzwe, nk'uko umunyeshuri yimuka ava mu kibura mwaka agatangira amashuri abanza maze agatangira kwiga amasomo asanzwe. Ndabona ibishushanyo mfashanyigisho ku nkuta muri rimwe mu mashuri yigishirizwamo babana, byanditseho byinshi bitandukanye harimo ibifasha kubara imibare, kuvuga iminsi ndetse n'amezi mu Gifaransa n'Icyongereza. Yewe kandi harimo n'ibikinisho bifasha abana kwisanzura no gusobanukirwa ibyo biga. Madamu Kamagaje washinze iki kigo avuga ko yabitewe no kuba yarabyize mu mahanga, bityo agaterwa ishema n'uko iri shuri rizagirira akamaro igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abaturanyi bacyo mu karere. Nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo, hangira ngo murabyumva ko iyo abana babana na autism bitaweho bibafasha kugira imibereho myiza, bityo reka dushimire cyane ababarezi bita kuri aba bana muri iki kigo. Ariko reka twibutse nanga mudukurikiye ko burya buri wese yagira uruhare mu guharanira uburenganzira bw'abana babana na autism. Dusangize igitekerezo cyawe, utubwire icyo wumva icyakorwa kugira ngo abana babana na autism bakurwe mu kato ahubwo bahabwe ikaze mu bandi. Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika, mukomeje gukurikira ikiganiro ejo, naho kuri mikoro muri studio nge nitwa Mizero Crispe. Mukanya turakurikira ikinamico nyira mu bandi ni mu gice cya kabiri hano mu kiganiro ejo.
Wazazi wangu wamenikata mimi, ndugu zangu wamenichukia mimi, sina ndugu, sina rafiki, sina ndugu, sina rafiki, niende wapi?
Ndabasuhuje mwese, nimugira amahoro. Nitwa Umukiza Norite. Mu kinamico nyira mu bandi nitwa Bijuru. Uyu ni umwanya mukurikiramo ikinamico nyira mu bandi mu kiganiro ejo.
Nimugira amahoro nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo, by'umwihariko ikinamico nyira mu bandi. Nje nitwa Hamida Mukondene, mbahaye ikaze muri aka kanya. Duherukana gakuru ngo yiteguye kuba se w'umwana Minyoni yabyaranye na Kiduhe. Papias nawe nyuma yo kuryoherwa n'inzoga z'ubuntu kwa mama Yusufu kubera amabanga baziranyeho, yumvaga kumutereta byashoboka. Reka ntangire umwumvire.
Kuri mbabazi wanjye nkunda cyane kandi mpora nifuriza amahoro y'Imana, uraho. Ose hano sinari kuvuga ngo mwiriwera ko tuherukana kuvugana vuba, reka musore. Amahoro y'Imana abane nawe. Kubera ukuntu rwose imiryango yacu ikomeje kutunaniza, ndashaka ko uzaza wapakiye ibyambarwa byawe, nanjye namaze kwitegura no kubipanga, tukazacika imiryango tukiyambukira. Kandi nzi neza ko aho tuzajya nta n'umwe uzahamenya ngo aze kudushaka. Ikindi kandi uko ibizadutunga nzakoresha iyo nari nateguye gukwa ndetse nay'ubukwe, ubundi twibanira ubuziraherezo aho batazadutera hejuru mukondwa uwawe abana bizi. Iwaya ni
haba ngombukika nezi kwa papuro hano zana
uruwezi
zana kwa papuro
nesuru nguru papuro urabona tarugo na terani jowibyo nzaja kurangu rezo
kurangura umfa haba hindi umu wano kubesho ujyo sumaga pyo sena abjumbis urabona tarugo nula mkoga
kuse papa ura mkoga rugose ni handuzi
hata uroga
musa wanda muku unda kani na wenda biza rangu
unjewe papa wanirigo ni tukini nyoto tajamanya mafranga ngo wako kana kukwere suhu utamba mwana vika nungu ni mkwere nata tupa mkwere.
Ikinamico Nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radio Ijwi rya Amerika.
Mama, kigitoki kiraryoshye pe. Mana yanjye, nubwa mbere numvise uburyohe bungana gutya.
Mbere koko
pe
bibagiye burya neza ibijyanye no guteka niko nagize mu gihe cy'ibyumweru bibiri hano muri Ruhiza rero bujya bigomba kubyoza nka seka nkarunguza kandi nkamenya n'iby'indyo yuzuye
biraryoshye kuzi ko usanga abantu bayira ubwinshi ariko nta na vitamine
usanga batetse nk'igitoki bakiriye gikanuye hano tuboga rwacu bashyizeho
nakwemeye pe buriya uzi ko mu mahugurwa duteganya kuzakora yavuze ko ari wowe uzabatekera ni ukuri pe
amahugurwa y'ubucuti kandi nkuno
hari abana bo muri club bazaca hano babigusobanurire neza uko bizagenda
nta kibazo hanyuma se abana
ndakumva mama
cyanumva nyeso nibyo
bityo
ko murashaka gutoroka wowe na mbabazi ukigendera
nibyo mama papa ibyo yakubwiye ni ukuri nonese mama ubu nzakomeza ndi muri uru kugeza ryari
ihangane nshaka uko nzabona na mbabazi tuganire nzakubwira icyavuyemo
ahubundi rwose mama sinkubeshye nimutagira icyo mukora tuzigendera pe
umuhoro wagakobwa
yiteze kuri mu gutuka umwana
shambege aka kantu karanyonka kagakura neza nkabyumvira mu bwonko
ariko nawe urabeshye ubwo se umwana ni gute yakonka akabyumvira mu bwonko
shambege byihorere nyine karakurura bikambabaza kubera ko gakurura cyane kandi nawe urabona ibere ryanjye ukuntu ari rito ntaririho
ariko uzi ko nari nzi ko umubyeyi yonyeze afite ibere ringana gutya atakonsa ngo abone amashereka ahubwo ko
arimo nyine na menshi kuri uko ringana n'amashereka mfite ntibihwanye pe none se mbege gakuru umuheruka kuganira
wapi iyo tuganiye arambwira ngo mba ndi kumwinjirira bya tati ubwo nande naramuretse pe muri iki se umbajije gutyo minyo
cyane ibirebire nzakubwira ahubwo mfasha bebe gato njye kwihorera
yo bebe yo uri keza icececere wabaraje minyo wowe ufata ibyawe mbabare wibangushe dore kanani harimo no kuri minyo minyone
you are not alone
reka ikiganiro ejo uyu munsi tugihinira ha kandi turabashimiye mwese mudahwema kudukurikira by'umwihariko mukadusangiza ibitekerezo byanyu ku ngingo zitandukanye tubaganirizaho muri cyumweru kuri mikoro muri studio mwabanye nanjye Mizero.